Blog Talk Radio.
Yego, nibyo koko. Abari n'abategarugori, nimuze muri RNC, baramwimbuka mu Rwanda.
Banyarwanda banyarwandakazi nshuti za radio itahuka turabashuhuje kuri uyu mugoroba tariki ya 11 z'ukwa mbere 2022 ni kabageme Eduwari bategura ikiganiro kimibi abaturage akanakibagezaho mwese mwese rero tubaha ikaze kuri radio itahuka ndasuhuza cyane cyane Serge na Chantari badufasha kubanga ibyuma ndasuhuza abanyarwanda bose badukurikira abari mu Rwanda imbere mu gihugu cyangwa se abari hanze ya Rwanda tuza kandi abayoboke bacu bihuru abanyarwanda RNC aho bari bose ku isi ngasuhuza n'abandi bose baharanira impinduka bakunda amahoro bakunda demokarasi bose turabashuhuje uyu munsi rero tubafitiye ikiganiro kizwi n'ingingo zishobora kuba enye ariko mbere ko tuzinjira muri kambanze mbahe uwo dufatanye ikiganiro uyu munsi ariwe Cedric Ntwari nawe abanze abasuhuze Cedric uratwumva
ndabumva muranyumva
Oui, turakumana cyane Cedric wakoze kuza mu kiganiro kandi umwaka mwiza mushya muhire numva tutarabona nyahari muri uyu mwaka.
Munyarwanda mwese, bonani.
Urakoze, murakoze. Ijambo ni rya Cedric.
Murakoze umwaka mushya muhire mu buyobozi. Umwaka mushya muhire ku bari kuri technique mu buyobozi wacu Serge Madame Chantal nawe turamusuhuje umwaka mushya muhire. Abayobozi bacu bihuriro abashuti bacu muri P4 P5 abanyarwanda aho batwumva hose mu gihugu no mwaka mushya muhire turaje rwose bihangane turaje abanyarwanda inshuti z'u Rwanda isi yose no mwaka mushya tugiye kugira umwaka mushya gukora Rwanda ngo turuvane mu bibazo igihugu cyacu kiri mu mwijima murakoze
urakoze cyane Cedric uyu rero tariki ya 11 z'ukwa mbere 2022 nuko nimbabwe dufite ingingo enye eshatu ariko turahanindi turi bugerekeho ingingo ya mbere turareba ikibazo inkuru zirimo gucicikana hariya mu karere k'ibiyaga bigari inkuru zivuga ko ngo hari igihugu cy'igituranyi cya Uganda icyo gihugu ngo kikaba kirimo guhashyamba iniforme b'abasirikare ba Uganda ngo bajya kuzidodesha muri Thailand noneho ngo bakajya baka izo mu buryo bwa magendo izo uniforme z'abasirikare ba Uganda icyo gihugu kikajya kuzihanyeshyamba muri Congo kugira ngo izo nyeshyamba zice abaturage noneho bizitirirwe ingabo za Uganda kubera kumva ko izo nyeshyamba zizica abaturage zambaye ingabo za Uganda turareba iyo nkuru turareba iyo nkuru turebe n'icyo gihugu barimo gutunga urutoki icyo ari cyo muri inkuru kandi ya mbere turanareba ukuntu ngo ikinyamakuru cyo mu Uganda nanone kivuga ko ngo Rwanda rushobora mu kwitegura kugutobera Uganda muri Somalia kubera ko ngo perezida Kagame ngo yabonanye na perezida wa Somalia muri Turikiya ngo hakaba hari rero hakaba hari amakuru ngo ava muri Turikiya nakubona ko muri Somalia avuga ko kandi muziko muri Somalia hari ingabo za Uganda muri za zikorera mu buryo bwa onizo kugarura amahoro muri Somalia Kagame ngo akabashaka kuzitobera muri akabashaka kuba iriya misiyo ya Uganda muri Somalia iyo nkuru nayo turayireba muri ingingo ya mbere ingingo kabiri turareba ikibazo cyo gushyingura amarimbi ahenze cyane ahenda abaturage kuba hashize imyaka irenga 10 ikibazo cy'amarimbi ahenze cyane abaturage boroshye batabasha kwigondera kiracyariho cyavuzwe kera n'ubu kiracyavugwa hari inkuru nyine yasohotse ivuga ko irubengera abaturage bashaka kongera guhamba mu ngo nkuko byahoze kera kubera ko ngo amafaranga 40,000 bacibwa kumva badashobora kuyabona iyo nkuru nayo turayireba ku mwanya wa kabiri ku mwanya wa gatatu ndivuze ko twareba ikibazo cy'abaturage intoki zirimo gutemwa ihuye hariya mu buryo wa Butare ngo intoki barazitema ngo mu rwego rwo gusukura ngo mu buryo wa Butare ngo intoki batanze amategeko yo kuzitema ariko ni inkuru imaze iminsi ariko yongeye kwandikwa uyu munsi izo ntoki baraziziki abaturage ntago babyishimiye ariko ni ibintu bifitanye isano na rya tegeko ry'ubutaka twamye tubabwira yuko rya tegeko ry'ubutaka leta ivuga ngo igishushanyo mbonera ngo ahangaha hagenewe gukorerwa ibingibi niba haragenewe guturwa ni ugutura ntago ari uguhinga niba hagenewe guhinga ntushobora kuhatura urumva rero ko ahangaha ni ikibazo ariko ibintu byo gutema intoki z'abaturage umuntu uko batuye mu mujyi babategeka ngo nibubake amazu ngo akomeye yo gukodeshwa mu bibanza byabo be kuhahinga ntawe uhinga mu mujyi ni ikibazo gikomeye cyane turareba ingaruka zacyo ku buzima bw'abaturage ariko turabona ko ari n'ikibazo cy'imiyoborere mibi cyane ubutegetsi buhutaza abaturage ikindi turi buganireho ni ikibazo ni inkuru hari inkuru ivuga ngo inkuru yo mugiye ko mugire ngo inkuru ivuga ko ni ikinyamakuru cya leta cyayanditse iyo nkuru ivuga ngo ibiciro by'ibiribwa inkuru yemeza ko ibiciro by'ibiribwa byatumbagiye cyane mu Rwanda bifitanye isano n'imipaka yafunzwe barabisobanura ahangaha kandi bakongera bakavuga ko muri iyo nkuru hakaboneka bajwi avuga ko ibiribwa bihenze cyane mu Rwanda leta yagombye kugira icyo ikora kugira ngo ibiciro by'ibiribwa bigabanuke bamwe bagaproposa yuko yakura umusoro ku biribwa ahangaha mwumva ko leta ifite ibibazo bikomeye leta irashinjwa niyo irimo gutunga urutoki mu mpamvu zituma ibiribwa bihenda cyane mu Rwanda leta ibifitemo uruhare ukurikije ibiri muri iyo nkuru indi nkuru rero tureba ni inkuru aho Minisante ivuga ngo yatanze amabwiriza yo n'informasiyo yo kuzatubaha batanze amabwiriza ngo yo kwirinda COVID mu mashuri nuko amashuri yatangiye undi ngo batanze amabwiriza yo gutangira nako amabwiriza yo kwirinda COVID mu mashuri ariko hari ikibazo gikomeye muzi neza ko bavuze ngo bubasama ngo ibyumba by'amashuri bishyirwe mu rwego rwo kugira ngo bagabanyure ubucucike noneho wenda abana bahana intera baba bake mu ishuri urumva ko bifitanye isano na COVID-19 ariko hari ibibazo bitakemuwe turabireba ni nk'ibibazo byo muri dorotwari aho abana baryama ibibazo by'aho abana barira ibibazo ntibyiza bikemurwa haracyari ubucucike kandi COVID ntabwo yandurira muri aho abana biga gusa mu mashuri aho bicaye yandurira naho barira yandurira naho baryama kandi aho hantu haracucitse indi tureba ni inkuru yivuga ngo bagitifu ngo bahawe ngo computer bahawe laptop za mudasobwa ngubwo bagiye gutanga service nze turibaza rero eske service nziza ni computer yitanga cyangwa n'umuntu uzitanga eske computer ni ikoresha umuntu cyangwa umuntu ni ikoresha computer eske service ubundi abamburwa ubutaka babamburwa ntabwo bwamburwa n'abantu bafite computer abarenganywa abitwa ababurirwa irengero abimwe byangombwa abo bose ni kibazo cya computer cyangwa ni kibazo cy'ubushake turareba rero niba imiyoborere mibi ituwe iranga iriya leta computer yabigorora hiki so abantu badashatse batanze computer no abayobozi baramutse bakomeje gutanga service mbi kurenganya abantu computer niza bigorora aho ngaha turareba mu ngingo yacu ya nyuma ingingo yacu ya mbere rero kambasomere hari inkuru yasohotse mu kinyamakuru kitwa commando no bari commando 1 ngo ni commando 1 post command 1 post cyo mu Uganda kivuga ko igihugu gituranye cya Uganda igihugu cy'igituranye ngo hari igihugu gituranye gishyirwa mu majwi mu gushaka kwangiza isura y'ingabo za Uganda muri Congo nkuko ikinyamakuru nyine kitwa command 1 post cyo mu Uganda cyabitangaje ngo muri Congo hari umutwe witwaje intwaro uhabwa by'amagendo imyenda cyangwa se uniforme y'ingabo za Uganda UPDF umutwe ukaba ugamije kwica abaturage muri Congo ukabyitirira ingabo za Uganda birumvikana ko angaha umupango uhari no kugira ngo muzi neza ko ziringabo za Uganda zihageze ntabwo turumva nta hantu namwe turumva abaturage ba Uganda nako abaturage muri Congo bamaganye ingabo za Uganda hariya cyane cyane mariya muri tudi byavuzwe kenshi ko bakiriwe neza nta kibazo gihari bakabako donc babanye neza n'abari abaturage bari muri karere ka ADF ingabo za Uganda n'iza Congo zagiye yo kurwanya ADF nta kibazo bafitanye ariko urumva ko ngo hari igihugu kituranye gishaka gusabota ibi bintu kikaba cyakwindiza uniforme za Uganda zingabo za Uganda muri Congo bakaziha iyo mitwe ibogamiye kuri icyo gihugu noneho iyo mitwe ikica abantu barangiza bakavuza induru ngo ni ingabo za Uganda zabishe ibyo ngicyo birumvikana noneho rero kadukomeze iyo myambaro uniforme ngo bakoresheje ngo hari imyambaro iyo uniforme zingabo za Uganda ngo iriha amapeti yo hejuru y'abantu b'abakomanda iyo yafashwe n'ingabo za Congo ngo kumupaka reka mbere hejuru donc iyo myambaro uniforme ngo ziriho amagarade yo hejuru abayobora b'ingabo ngo za Uganda ngo iyo za uniforme ngo zadodewe mu gihugu cya Thailand mu buryo bw'amagendo noneho ngo iyo myenda rero yaje iyo uniforme z'ingabo za Uganda ngo yavumbuwe mu ikamyo ku itariki ya gatandatu z'ukwa mbere 2022 ngo izo uniforme zari zigenewe umusirikare ukomeye witwa Musebo ukorana bya hafi n'ingabo za Congo yaragenewe umucuruzi witwa Musebo ukorana bya hafi n'ingabo za Congo AFARDC inkuru irangiza ivuga ko iyo ngo yambara ishaka gukora ishyano yambaye uniforme za uniforme y'ingabo za Uganda UPDF ngo iyo mitwe ngo ishyigiwe n'igihugu cy'igituranyi iyo mitwe nyine ishaka gukora ishyano yambaye izo ngabo yambaye uniforme z'ingabo za Uganda uniforme za donc imyenda isa n'ingabo za Uganda imitwe ishaka gukora ishyano ngo ishyigikiwe n'igihugu cy'igituranyi kitishimiye ko ingabo za Uganda n'iza Congo zifatanya kurandura abarwanyi ba ADF ubwo ndavuga ibyanditse muri iyo nkuru ya command yanditswe na command 1 post yo mu Uganda bo mu cyo gihugu kandi ngo gituwe ubwo ndavuga ibyo muri iyo nkuru icyo gihugu ngo kandi gituwe gitera inkunga mu bikoresho cyangwa muri logistic ngo giha intwaro abarwanyi ba ADF ngo kikanafasha abarwanyi ba ADF nyine ari abakuru n'abasirikare basanzwe n'ababayobora n'abayobozi babo ngo kikabafasha ngo kikabafasha kugira gute ngo kikarafasha mu rujya n'uruza kujya mu mashyamba no kuva donc kikabafasha mu rujya n'uruza mu mashyamba bagenda binjira mu mashyamba ngo yase bayavamo mu cyo gikibafasha nyine muri mu rugo rujya n'uruza nyine bajya mu mashyamba cyangwa bayavamo bayasohokamo nuko rero mbo donc ni icyo gihugu abavuze ko ngo igihugu barakeka ko gishobora kuba ari u Rwanda bo okay ba ariko ntabwo babitunguye ariko barakeka ko arashobora kuba ari u Rwanda ntabwo bavuga ngo igihugu cy'igituranyi ariko ni ugukeka ko ari u Rwanda ese bavuze gutyo bakashyiramo detaye nk'izo ngizo abantu benshi bakeka ko ari u Rwanda ariko ntabwo mu nkuru bavuga ko ari u Rwanda bo bavuga ko ari igihugu cy'igituranyi gusa bo noneho hari indi nkuru yo muri ngo Shimp Report nayo ivuga iyo ntiyago yaciye ku ruhande ngo igende izimiza ivuga ngo igihugu igituranyi iyo nkuru yo yavuze ko ngo u Rwanda rushobora kuba rushaka gutobera Uganda muri Somalia muziko Uganda ifite abasirikare benshi muri Somalia bagiye kugarura amahoro muri Somalia ndumva n'abarundi bari bafite abasirikare nyire ngo noneho abo basirikare rero ngo u Rwanda rushobora kuba rurimo gushaka gushyiramo amakarita kugira ngo batere ikibazo misiyo ya Uganda muri Somalia irate cyangwa se igire ibibazo ngo nyama kwikivuga ko ngo perezida wa Somalia witwa ngo Mohamed Farmajo ngo yahuriye na perezida Kagame muri Turkiya igihe izo bundi bakoraga nubwo bakoraga abaperezida ba Afrika bahuriraga muri Turkiya some hagati ya Turkiya na umuhuguro hagati ya Turkiya n'ibihugu bya Afrika ngo nibo bahuriye donc Kagame na n'uriya perezida wa Somalia ngo baba baraganiriye ku mubano w'ibihugu byombi mu by'umutekano ubucuruzi ubukungu mu ishoramari ngo bakavaremeranyijwe kuguteza imbere umubano mu nyungu z'u Rwanda na Somalia. Uganda ifite abasirikare benshi muri Somalia ikabikeka ko umubano wa Somalia na Kagame umwanzi wa Uganda ngo Kagame ashobora gukoma mu nkokora misiyo y'ingabo za Uganda muri Somalia aho zifite uruhare rwo kugarura amahoro muri Somalia no gushyikira demokarasi inzira ya demokarasi mu rwego rwa AMISOM. So ariko ngo mu minsi ishize ngo perezida uriya Farmajo ngo ahanganye na ministre w'intebe we ngo barangaje cyane ngo abantu rero ngo bagakeka ko ngo kandi ngo perezida nkuriki bivuga muri iyo nkuru bakavuga ngo ministre w'intebe uriya bita ngo ni ngo Mohamed Robel ngo akaba ngo asigaye arusha popularite uriya perezida Farmajo barahanganye cyane kuko umunyamakuru baragiye banavuga ko ngo uriya premier ministre yasabye ko ingabo zose zamubogamiraho z'igihugu zamubogamiraho akaba ariwe zumvira ubu rero perezida witwa Farmajo ngo yaba we na ministre w'ububanyi n'amahanga ngo baratangiye gukora ingabo zabo bwite none zibabogamiyeho kuko izindi zisa naho zibogamiye kuri premier ministre ngo baratangiye gukora ingabo zabo ngo zigizwe n'abasirikare 25,000 ngo zikaba zitozwa na Turukiya ngo amakuru rero aturuka muri Somalia yabavuga ko ngo Kagame ashaka gutobera Uganda ubwo urumva ko bigaragara ko asa nkaho azafata uruhande rw'uwo perezida wa Somalia kubera ko ngo bihwihwiswa ko ngo ingabo za Uganda ngo zaba ziri ku ruhande rwa premier ministre ubwo ni amakuru ari muri Chimp Report kinyamba kitwa Chimp Report numba nta bindi nakongeraho murumva ko ari ibintu bitoroshye ariko biriya bintu byo iriya nkuru yuko hari igihugu cy'igituranyi kitishimiye ko Uganda ijya kurwanya umutwe wa ADF muri Congo kikaba gishaka nyine gutanga izo uniforme z'abasirikare ba Uganda zikaba icyo gihugu kikayiha imitwe ya Congo kugira ngo yice abantu noneho bizitirwe Uganda ingabo za Uganda ni ibintu biri ofisiyeri kubera ko byashyizweho umukono n'ubari ku itariki ya 10 kwezi ejo hashize byashyizweho umukono ngo press release byashyizweho umukono na n'umuvugizi w'ingabo za Uganda n'umuvugizi w'ingabo za Congo urumva ko ntabwo ari ibintu by'impuha ni ibintu biri ofisiyeri ngo reka ndekeraho ngaho mpe ijambo Cedric Ntwari nizere ko iyi nkuru nawe hari ikintu yizo ijambo ryose Cedric Ntwari
murakoze muyobozi banyarwanda bavandimwe biragaragara ko iyi leta y'abanywa amaraso wa Paul Kagame mu kuri politiki yabo ni politiki y'imitako nyine yo gushimisha abazungu gusa bakora ibintu gushaka kuyereka abazungu ngo bashimishe mu kuri ntacyo bari gukorera abanyarwanda mu kanya n'inshuti nanze kuganira nawe ho muri Vietnam Vietnam ni igihugu bavandimwe ni igihugu kigeze kuyoborwa n'Abafaransa imyaka nka 200 ariko aba Vietnam barahagurutse barafite umugabo witwa Ho Chi Minh noneho umugabo arahagurutsa bararwana barwana abafaransa bakasaba batsinda ahantu hitwa Bien Bien Phu baratsinda rwose dukine kuyoborwa n'abazungu noneho n'abanyamerika nabo barwana nabo barabatsinda nabo noneho uko byari bimeze niko Kagame we ikigaragara uko akorera abazungu n'inyungu zabo urebye muri za ni Cabo Delgado urebye ahandi hose mubona ko Kagame ikigo babaje niko abazungu babayeho neza nibo bateza imbere arabakorera ariko ntabwo akorera abanyarwanda yagiye kwiyoza intoki bakora ibintu bya covid ibi by'abazungu ibingibi nibyo ari gukora ibyo shipmark ni kuvuga ni ibingibi nakari umupanafricaniste covid ni umuntu wikorera
bo Cedric ndumva tekinike itamworoheye hajemo akabazo reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri ubwo naza arongera mu bitumenyeshe noneho tumusubizeho bo reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri turareba umunsi urihuta turareba ikibazo cya kimva imva zihenda gushyingura abapfuye abitabye imana gushyingura birahenze cyane birenze ubushobozi bw'abaturage kandi hari ikibazo gishyashya n'ikibazo kimaze iminsi ahangaha turasubira inyuma gatoya hari inkuru yasohotse ivuga ko abaturage b'irubengera barambiwe rubengera hera ku kibuye bafite ibibazo bikomeye cyane gushyingura birabahenda imbango zirabahenda kandi nta bushobozi bafite noneho ngo bashaka gufata umwanzuro wo kongera guhamba mu ngo nk'uko byahoze kera bo reka tuherejwe ariko bo ikibazo cyo gushyingura mu marimbi bisigaye bihenze cyane gikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu inkuru iheruka ni y'urubengera nyine ngo nabi babwiye aho igiciro nyine kirenze cyane nyine abantu bagaba bashaka kongera kwihambira mu ngo kubera ko ngo amafaranga 40,000 kumva ntabwo bayabona hari inkuru ivuga ko muri 2013 ngo abadepite bifuje ko ibiciro by'amarimbi muri rusororo bihindurwa kuko ngo igiciro cyari hejuru cyane igiciro cyo kujya guhamba mu marimbi ya rusororo ngo cyari hejuru cyane muri 2013 nyine abadepite bifuza ko byagabanurwa ibiciro byasubizwa hasi kubera ko ngo ugereranije ngo n'ubushobozi bw'abaturage ngo byari bihenze cyane ngo ugereranyije n'ubushobozi bw'abanyarwanda basanzwe iyo ni inkuru yo mu gihe ko mu itariki ya 11 z'ukwa kabiri 2013 icyo gihe ngo imva ihenze yashoboraga kugera ku mafaranga 750,000 ariko bashyiraho indi mirimo yo kwitaka no kuyikora neza iyo mva ikaba yagera kuri 5,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda iyo ni imva ihenze cyane kurusha izindi imva yoroheje ya make cyane ishoboka ngo yari ku mafaranga 150,000 by'amafaranga y'u Rwanda muri 2013 kandi muzi neza ko mu Rwanda burya ntabwo ibintu bigenda bigenda bihenduka kurushaho urumva ko nyuma y'imyaka 10 birahenze kurushaho ko byari bimeze muri 2013 birumvikana noneho rero niba imva muri 2013 yari amafaranga 150,000 ukareba twibukiranye gatoya ko ibintu byanyuze mu cyegeranyo cya Nisiri kiriya kigo kibarurisha mibare cyangwa se kibeshyeshya mibare nk'uko bakunda kucyita icyo cyegeranyo cyerekanaga ubukene bw'abaturage bw'abanyarwanda uko buhagaze kuko baravuga bati umuturage hari abaturage 16% bari mu bukene bukabije 16% b'abanyarwanda bari mu bukene bukabije bindiza amafaranga ari munsi ya 291 ku munsi aho ngabo 16% kuri miliyoni 12 16% bindiza amafaranga ari munsi y'amafaranga 291 ku munsi naho abana 38% bakinjiza amafaranga ari munsi ya 440 ku munsi Cedric ndaguye ijambo mukanya rekanze maze nangize ingingo gukora nakuvuze ndebe donc dufite abaturage umva hagati bose abaturage babakeneye ufashe bari 16% bindiza 240 munsi y'amafaranga 291 ku munsi ukongeraho ari 38% bindiza amafaranga munsi ya 440 ku munsi ubona muri rusange ubona abaturage 54% byo mu Rwanda bindiza amafaranga munsi ya 440 ku munsi ubwo rero ugasanga n'amafaranga make cyane kubera ko nta ndwo agera ku 150 ku mwaka kandi urabona ko imva iragura amafaranga muri ibyo bihabwaga amafaranga 150 none ni gute leta ishobora kwemera ko gushingura umuntu bihenda ku buryo umuntu upfuye ashingurwa kumushingura bishobora gufata ikiguzi cy'amafaranga ayo mu mwaka kubera ko mba kuri mufashe imibare bahanga batanga hari abantu benshi batindiza 150 mu mwaka urumva none bakavuga bati gushingura umuntu 150 ibyo ntabwo bishoboka kandi urumva ko ari amafaranga bavuga n'amafaranga batunze ni amafaranga umuntu yinjiza umunsi nagutunga kugira ngo ubeho nta n'ikintu usigara n'abana bakene nyakujya ndetse umuntu twakunze kuvuga kandi tuti niba umuntu yinjiza amafaranga 291 ku munsi umuntu kimugurije na urumva ko nta kintu yinjiza niyo aba yinjiza 440 ku munsi avuka imwe igura amafaranga 250 urumva ko nta kintu yinjiza urumva 150 azayibona hehe kugira ngo ashingure umuntu ngo ari iki kibazo twadufite leta ifite iduha imibare nk'iyi yerekana ubukene bw'abaturage bwayo ku rundi ruhande igaperimeta yuko abantu bamwe na bamwe begereye leta bahawe ibyo biraka bafite monopole yo gucunga amarimbi bunama ku baturage bakabahenda bakabaka amafaranga umuntu akajya guhambishwa amafaranga umuntu adashobora kwinjiza mu mwaka kandi ibintu byoroshye niba mu Rwanda umwarimu ahembwa 25 cyo yahembwa 25 guhamba umuntu akaba ari 150 umwarimu ahembwa 45 urumva icyo bishatse kuvuga baravuga ati umushahara w'umuntu amwayende abantu bakora abaturage bavana abantu bahembwa imishahara bakora akazi bagahembwa amwayende ari abahembwa menshi cyane n'abahembwa make cyane bose ukize hamwe mwayende ubona ko umuntu ahembwa 157 guhambisha umuntu akaba ari 150 urumva ko ni ikintu kitoroshye urumva rero ko ni ntagahuma munwa kubona kugira leta nkingiye itajya itekereza ikintu cyose ntibigera bibaza n'umunsi n'umwe kubasha abaguzi bw'abaturage kumva ko aro babisha ni leta yabahaye ibyo biraka barabizi izo tarifu babazizi n'amafaranga abaturage bindiza baba yazi ko ari ubusa no kurya no kunywa ntibishoboka twabonye n'abatabasha kugura amazi ya robine ariko umuntu bati umuntu ahambwa 150 n'umuntu utabasha kugura amazi ya robine agomba kujya kunywa ibirohwa yabuze yanane kugura ijerekani y'amafaranga 10 we nahambwa bizagenda bite bagomba kujya kumuhamba bizagenda bite 150 bizava he kandi ko nagomba kujya mu gitaka gahambwa bizagenda bite kandi nanga bavuga ati imbo ya makeya ni 150 umuntu niba atuye muri Kigali ashagura amazi ajya kwibonera muri Rwampara kubera ko yabuze 10 yabuze amafaranga we na 25 yo kugura ijerekani y'amazi ku mavomero rusange umuntu napfa bizagenda bite 150 bizava he nduzatanga ahangaha rero ni ikibazo gikomeye ubona ko iriya leta ifite ikibazo cyo kutagira abayobozi batekerereza abaturage ngo bavuge bati ibi bintu ntabwo bihuye n'ubushobozi bw'abaturage bo noneho rero ikindi kibazo rero gihari umuntu yakwibaza abadepite barahurudutse bati rwose guhamba imba zirahenda cyane zirenze ubushobozi bw'abaturage none se ikibazo ngiye mfite ni ikingiki umudepite we abereho kuvugira umuturage igihe yapfuye umudepite abereho kuvugira umuturage igihe akiriho ni gute umudepite atajya atekereza ububasha bw'umuturage mu buzima busanzwe none hakabutekereza ko umuturage yapfuye ugomba kujya guhambwa none se ntabwo ndabona umutekito uhagarara ngavuga ati minerivare nta amafaranga mbitsi munzi ko hari mu Rwanda hari amafakiriti bagomba kwishyura amafaranga miliyoni 2 mu mwaka urumva kana amafakiriti akana amashuri ya leta miliyoni 2 mu mwaka umwarimu ahembwa amafaranga 140 ariko umwana yaje kwiga bio fakiriti bakaba mwaka miliyoni 2 ku mwaka urumva ko hanga hanibazo gikomeye nta mudifite uhagarara ngavuga ati minerivare irahenze ntabwo ibintu bishoboka ibiciro by'ibiribwa birazamutse byaratumbagiye umutamudepite uraza navuga ati nyamuneka leta igira icyo ikora kugira ngo ibiciro by'ibiribwa bigabanuke wumva ko ni ibintu abagomba kwenterivuna ubwo iyo intervention iki ubwo bufasha bwe bwo kuvuga ngo umuturage arahendwa nta mafaranga afite nta bushobozi afite yagombye kwivuga mu bintu byo gutunga umuturage ntiyagombye kwivuga ari uko umuturage apfuye bajya kujya kumuhamba urumva ubwo simvuga ibya mitiwere ntabwo mvuga imisanzu n'imisoro babaca abaturage ishyano ryose yamaze abantu ibyo bintu ntabwo abadepite bajya babivuga bavuga ati imisoro irahenze mwabonye ejo bundi bavuga ati ngo imisoro itimukanwa baraza bose batera urutoki bati rwose nibayishyireho itegeko baranitura kandi bizamara abantu urumva imisoro imara abantu ntibajya ibyo bintu babireba urumva rero ahangaha ni ikibazo gikomeye cyane umudepite ufite mu Rwanda aho kurengera abantu bazima ajya kurengera abapfuye aha ni ikibazo kubona bashiduka cyangwa se bahaguruka bakajya kumva ngo imva zirahenda kandi igihe umuntu yari ariho ari amashuri ari ubuvuzi ari ibiribwa ari imisoro ari iki byose nta kintu ntabwo bigeze benterivona ngo bavuge ati ubushobozi bw'umuturage ni butoya nyamuneka mwimuhenda baturiye ariko agiye gupfa bati imva irahenda ni mugabanye babashe gushyira birenze ubushobozi bw'umuturage urumva rero sinzi ko ari abadepite b'abantu bazima cyangwa ari abadepite babapfuye aha ngo ni ikibazo umuntu yakwibaza ikindi rero umuntu yavuga ni uko ngarutse kuri ya nkuru ya y'urubengera ari nayo iragitwere ngo bavuga bati imva irahenda n'ibihumbi 40 ku muturage w'urubengera umuturage w'urubengera ati njye ntabwo nayabona amafaranga ni menshi cyane njyewe niyo bimeze komeza gutya ngenda ndongera abantu banjye nibapfanzanya njya kubahamba mu rugo nuko tuzabigenza noneho abandi basore bavuga ati rwose birahenze amafaranga ku muturage n'amafaranga menshi ndetse hari uwavuze ati hari n'abaturage ngo babura amafaranga 1000 kugura umwanya kwa ntago ari ahantu bagomba gucukura imva ngo amafaranga 1000 yagera akayabura umuntu yapfuye noneho akitabaza abaje kumutabara abaje kumuyagira baje kumva noneho akagenda nyamuneka nimumfashe buri wese akagenda yikora mu mufuka y'amafaranga 1000 akaboneka bakabona umwanya bashobora guhamba umuntu wabo none umuntu nta nabona amafaranga 1000 agomba kuyaguza gusaba abaje kumuyagira ati muyateranye nyabone wowe ukajya kumbwira ngo nahambishe umuntu ku 140 gusa 140 numva zabivana he angana ikibazo nicyo gikorwa butegetsi bwacu ni deconnecte de la realite iri mu giturage urumva hanga ni ikibazo gikomeye ikindi umuntu yavuga nuko aba leta iravuga iti kuri cyo kibazo cyo gushyingura bavuga bati tugomba gukora amarimbi rusange kugira ngo nyine ubutaka bukoreshwe neza badahamba hirya no hino ariko urumva ko ikibazo gihari mu Rwanda ni monopole ku bintu byose monopole kuko niba umuntu umuhaye ikiraka cy'amazi azahenda abaturage ureba abahaye ikiraka cyo gucunga amarimbi akora ibyo ashaka araza abaturage akabunamaho kandi ntabwo kimwe umuntu ndetse wese ugomba kuba umuntu wo mu cyamu komeye babakiguhaye akagenda akabunamaho eske nta kuntu bashobora gukora ayo marimbi rusange ariko bagashyiraho ibiciro ku buryo abaturage bakene nabo babasha guhamba gushyingura abantu babo batagombye kugurisha inka ngo bagurisha amahene bagwatiriza ibintu byabo wumva ko ni ibintu biteye ubwoba kubona abantu umuntu ajya guhamba umuntu gushyingura umuntu we bikamusaba kujya kugurisha igice cy'isambu kugurisha inzu kugwatiriza ibintu simbizi kugurisha inka ibintu byose akabyimaraho ngo agiye guhamba agiye gushyingura umuntu kandi amafaranga ayashyira muri ba bantu bafite monopole bahawe ikiraka cyo gucunga amarimbi urumva ko ibi bintu harimo abantu banyunyuza abandi bajunyuza abandi kandi bakabikora nkana ko babazi ko babigira itegeko ni itegeko n'ubutaza guhamba iwacu muzabona aho muhamba ntuzabona aho umushyira ubwo byanze bikunze uzaza hano byanze bikunze kandi ntakundi uzabona ubigenza urumva ko ahangaha nta mahitamo baguhaye ugomba kuza bakakunyunyuza byanze bikunze bakagukinisha ahangaha hari ikibazo gikomeye na biriya bavuga ngo abantu bazajya batwika imirambo babona ko abantu bose babyanze kandi niyo babyemera gutwika imirambo niyo babyemera ibyo byose ni ikiraka bazaho umuntu runaka umuntu nawe azaprofita anyunyuza abantu abunameho abahende kubera ko nuzaba afite iyo monopoli wenyine nabyo ni ikibazo avuga ati nkoresha ibi nibi usange no gutwika umuntu barabanabyemera nabyo byaba bihenda bikosha urumva ko abanyarwanda bafite akaga abanyarwanda baraziwe ikibazo bafite guverinoma mbi cyane itajya itekereza ku ngorane bafite ahubwo ikibazo cy'abanyunyuza abantu bamwe barahinga abahingira abandi ntibunguke ahubwo abaza kubigura akaba ari bunguka ababigura ni bande ni babandi babunyikira ko bafite monopole yo gucuruza ibigori gucuruza ibishyimbo gucuruza imiceri abo mumva baribo umva ko mu Rwanda hari sistemu yuko umuturage baranyunyuza ikintu cyose babanyunyuza wagira ngo leta ntago ibayeho kuproteja umuturage ahubwo ibereho kumugabiza abo bantu bandi kugira ngo banyunyuze abibeshya ngo dufite intumwa za rubanda nk'abadepite bafite kubera ko abadepite bo mu Rwanda bababonye nabo kujya kuvuga ngo imva zirahenda urumva kandi ubuzima bwose ubuzima bwa buri munsi umuntu abaho umunyarwanda abahendwa ariko ntibijya benterevu ngo bavuge bati umuturage arahendwa ibi bintu birahenda ni mugabanye ibiciro ni mu nshuro ko mwabigenza kugira ngo umuntu yoroherwe ariko ibyo ntabwo bikora ahubwo ikibazo no mu Rwanda hariho ntabwo navuga ko ari honyine ku isi ariko birabaje ko umuntu avuka ahendwa ibintu byose bimuhenda kuvukwa imyenda iraguhenda amakaye araguhenda iminerva irahenda ubuzima bwose ibiribwa birahenda ubuzima bwose wazagira no kumva bakaguhenda baguca amafaranga ishyano ryose nkumva umunyarwanda avuka bamuhenda bamunyunyuza akazarinda apfa ajya mumva bakimunyunyuza ubuzima bwose baba ibintu byose biba bihenda bakunamaho kuva uvuka kugera upfa no mumva bagusangayo bakajya kukunyunyuza reka ndekera aho ngaho ntwari uratwumva
yego ndabumva
haraho wari ugeze nagira ngo niba ndakumva neza cyane niba bigukundira ukomereze kuri iyo ngingo noneho unafate kuri ingingo ya kabiri dukomeze sibyo
murakoze icyo nashaka kuvuga mu magambo make ya niko Kagome mukuri nawe akorera abanyarwanda akorera abandi kandi nawe utaye ku banyarwanda numva nashaka kuvugisha abasirikare ba RDF batwumva ngabaziko numva ntakabitayeho abuze muri Congo ngo mwicwe nangiza akavuga ko ntago ingabo yazoheje viniwanyu niyo babwira iyo umuntu yapfuye uri muri RDF bikaba bicika ntibinamenyekane abizi namwe nkuko ibi ngibi ari byo uyu muntu rwose ni perezida wa repubulika n'umwofisiye n'umusirikare ibyo ngibi ntabwo ari byo umusirikare ntabwo ujya ariko umusirikare mugenzi we ngo yicwe namuhe n'icyubahiro abizi kirazira mu gisirikare none ubu ngubu ari kubicisha ntari kubaha n'icyubahiro ntabwo kuba niyo respect imwe ngo bivugwe kuvugwa no kuri televiziyo y'umusirikare yapfuye bivugwa kuba kuri televiziyo n'ahandi hose ariko umuntu ari kubica muri za simbizi no muri Mozambique bari gupfa ntibabaha icyo cyubahiro murabizi rero bo ni icyo murabyumva cyo mbabwiye ariko ikindi ashaka kuvuga ku ngingo ya kabiri ni uko kuri cya kintu navuga ko politiki y'u Rwanda ari politiki y'imitako ni politiki y'imitako yo kwereka abazungu mukuri nta kintu gihindiye mu buzima bw'abanyarwanda mwavuze ku kintu hari ikintu mwavuze umuyobozi w'ikiganiro ku kintu imva yamaki ihagaze kuri sase 4000 y'amanyarwanda 150,000 no kuri basic income n'ibindi ibintu nk'ibyo ngibyo ibi byose byerekana ko mu Rwanda naho leta yitaye ku baturage yitaye ko iyo ikishaka niko kagomba kuba butegetsi yakereka abazungu ariko ibyo ngibyo byose nago watangira hari ikintu iyo byose amastatistiki yose nago ashoboka nago ushobora kumenya amafaranga amafaranga umunyarwanda yagombye kurihwa n'ibindi byose na beneri yacu beneri nyarwanda ivuga ko 36 y'abanyarwanda c'est-à-dire ko amamiliyoni 26 y'abanyarwanda mu gihugu cya gifite amamiliyoni 12 ayibu gusa bafite banki mu Rwanda bafite banki bafite account muri banki niba utazi uvuga ko abandi bantu babariha umuntu akoranye n'ubundi akamuha amafaranga n'iki byose bivuga ko ibyo ngibyo byose ntabwo leta ishobora kubikurikira rero ntabwo yamenya amafaranga umuturage ariho cyangwa se izana ivuga ngo umuturage agomba kurihwa ahangaha cyangwa n'ayandi n'ibindi byose bari kuvuga bari kubeshya kuko ntabwo babizi na kuntu wabimenya niba abaturage batagira amakonti bankeri ntabwo bishoboka nyari ntabwo twugiye muri za mituweli n'ibiti byose ntakigenda byose ni ikinamico byose ntabwo bishoboka byose ntabwo dushobora kubyemera kuko byose ni kubeshya kandi ikimenya kubyerekana egizample niko turibuka cyagiye Kagome n'umukobwa we nawe wifuza kuba perezida bari bari kwiyoza intoki bari mu Cyongereza byerekana ko iyo videwo bari bayiyerekanye abazungu bari kuvuga ngo umuntu agomba kwiyoza intoki neza ngo ararwaye covid bakabivuga mu Cyongereza Kagomesha ko yarabaye perezida wa Amerika cyangwa y'Ubwongereza simbizi cyangwa Australia azaje iyo cyukora turekire u Rwanda rwacu tube mu mahoro tukunde umuperezida mubi n'umuperezida w'umugome icyo tugomba guhindura niki reka tuvuge ibintu bishobora gukorwa ngo politike ihinduke tuvuge ko ariko ikintu cy'ibanze nshobora kubumvisha mbere ko mvuga icyo ngicyo niko mu kuri politike ntabwo ari kubera ko leta ya Kagome yibeshye politike hari igihe umuntu ashobora gutekereza ikintu yibeshye umuntu akamunega kuri icyo ngicyo oya Kagome ntabwo afite imigambi yo kubateza imbere yuko mwabaho neza mwebwe n'imiryango yacu ariko twebwe tubifurize neza nicyo twabifuriza nicyo mbitekerejeho na ntwari wanyu bakunda ndatekereza nkavuga ngo ese tutekereje ni iki cyatuma ibi ngibi bishoboka nayo ivuze amezi menshi mbivuga FPR rwose nyumva bahaye buri munyarwanda amadolari 50 buri kwezi umuntu uhaye 50 buri kwezi bivuga ko agomba gushaka konti bankeri yashakamo konti bankeri ibintu byose bigakurikirwa bikamenyekana neza noneho n'amatax unese ni gute ugiye gufata umusoro uri muntu atagira banki nta muntu ugira konti bankeri ufite 30% gusa bagira konti bankeri mu Rwanda amamiliyoni 2 gusa y'abanyarwanda mu Rwanda bagira konti kuri banki ntabwo ari imibare yanjye ntabwo ari imibare y'ihuriro nyarwanda ntabwo ari imibare ya banki mondiyali ni imibare ya banki y'u Rwanda bivuga iki bivuga ko namugira konti bankeri mu Rwanda kitse abantu b'abakire abantu b'abakire cyane bakora abo ngabo amamiliyoni 2 n'ibihumbi 600,000 b'abanyarwanda bikekwa ko amamiliyoni 10 y'abanyarwanda benshi aribo bakene bikora ko mu kuri bya bindi bya hutu tubatubwira ko tube ko abatutsi benshi bafite batinye none se ibi ngibi byose bakamaze igihe batubeshya none tubitegerezeho twibwire ko ibintu byose hari ikibazo gikomeye cyane. Paul Kagome kuko niwe ukwiye kuba perezida. Genda reba kuri iriya gisahuka nkabona muri RNC nkabona abayobozi dufite ahangaha nkabona RNC ari yishoboye. RNC dufite abantu bo muri ekonomi barazwi, dufite komisiyo ya ekonomi, dufite abantu ba komunikasiyo, dufite abantu ba politiki, dufite abayobozi, dufite abantu bumva ikibazo cy'ubukene mu Rwanda nk'umuyobozi w'ikiganiro. Kuki abo ngabo atari bo twafata akaba ari bo badufasha gushyiraho politiki nshyashya mu gihugu? Nibyo ngibyo dukeneye Abanyarwanda, ibyo ngibyo ndi kubabwira. Kuko aha ngaha uyu mugabo rwose Paul Kagome ntacyo akumariye. Nta kuntu wamenya amafaranga Abanyarwanda bariho utari umuntu uri muri ufite banki, ufite konti bankeri. Ni gute ubizi? Nagushoka uri kubeshya guhimba. Ni impamvu dukeneye ibi ngibi byose. Biragoye gushyiraho politike abaturage batari muri ekonomi. Ni impamvu tugomba kubaka ekonomi rero y'igihugu. Ubwo iki tugomba gutuma buri munyarwanda wose yagomba kuba afite kode bakareka ko nawe ari kugahato kumubwira ko agomba kuyigira. Nitwo tugomba kubaka za kondisiyo zituma umuntu agira kode bankeri. Nicyo ngicyo mu kigihe cya covid amafaranga bafata ngo akiye muri Arsenal n'ibyo byose bagomba kuyashyira aho ngaho. Yes, umunyarwanda akagira ukuntu abaho akabaho neza. Amafaranga ya Arsenal cyose amafaranga bajyanye muri Cabo Delgado ko nakatari mu Rwanda kandi abanyarwanda bamerewe nabi. Izo ngabo zigikururwa muri Cabo Delgado zagombye kuba ziri irugwiro ziri kuvanaho Kagome batuga amakuru twibere mu demokarasi. Ingabo z'u Rwanda abanyarwanda kazinye buri hanze no mu gihugu igihe kiraje ngo duhindure politiki yacu. Ibi ngibi ntabwo bigishoboka. Murakoze.
Urakoze Cedric. Reka tube inyuma gatoya kuri iyi ngingo yacu ya igereke ya marimbi. Tujye ku mibare gatoya. Ariko muri ya nkuru yo muri 2013 batubwiraga ko ngo imva ya makeya ari 150,000 by'amafaranga y'u Rwanda, imva ya makeya. Ariko iyo urebye mu mibare ya statistike za leta iriya ya NISR yandi yo mu imibare yo muri kegeranyo muri mu kwezi kwa 12 muri 2018 mu kegeranyo cyo ku mibereho y'ingo ubona ko mu Rwanda hari abantu nkuko nane babwiye hejuru abantu 16 kwije n'abanyarwanda bindiza amafaranga ari munsi y'150,000 mu mwaka, yegereye gatoya ibihumbi ijana na mirongo itanu ariko atagera ku bihumbi ijana na bitanu ku mwaka. Abantu 16%, abandi 38% ku ijana bakindiza amafaranga ari munsi y'160,000 ku mwaka. None ikibazo nge mfite ni iki? Leta yumva normal, umutegetsi mu Rwanda yumva normal ko bari abantu 16% bindiza amafaranga ibihumbi ijana na bitanu ku mwaka, munsi y'150,000 ku mwaka, umuntu wabo apfa yitaba Imana ukabategeka kumushyingura ukabagurisha imva y'150,000 amafaranga aruta kure ayo bindiza mu mwaka. Ngo mutekereze namwe uri umukozi icyo ukora cyose simbizi aho ubaho simbizi, tekereza amafaranga winjiza mu mwaka uramutse ugiye gushyingura umuntu wawe ugasanga amafaranga winjiza mu mwaka yose ntahagije abaye makeya gushyingura umuntu wawe. Nta kintu bivuga ugiye muri imibare yo mu Rwanda niko imeze. Imva iragura ibihumbi ijana na mirongo itanu irusororo muri 2013 ariko abaturage 16% bo mu Rwanda bindiza amafaranga atagera ku ibihumbi ijana na bitanu ku mwaka. Nubwo amafaranga bindiza mu mwaka ntashobora kugura imva. Icyo kintu mu kisobanuro rero ntabwo dufite ubutegetsi buhe ntabwo dukeneye ubundi butegetsi franchement. Namwe ikintu mukibazeho noneho nabariya 38% bavuga ngo bariya tuvuyeho n'abantu bo mu bukene bukabije bariya batindiza ibihumbi ijana na bitanu mu mwaka, amafaranga ibihumbi ijana na bitanu mu mwaka batayagezaho. Abatageza bariya 38% babita ngo ni abakene bo bindiza wenda ibihumbi ijana na mirongo itanu n'umunani ku ijana hafi ibihumbi ijana na mirongo itandatu ku ijana mu mwaka. Ariko urumva ko amafaranga bindiza nayo kugura imva nonese tekeza amafaranga yose ukorera umwaka wose nta kintu uriyeho nta kiguzo utaguze mu munyu utaguze isabune utasoze utagize uto yose yose ukayatanga kumva gushingura umuntu amafaranga wakoreye mu mwaka wose amezi 12 minsi 365 yose ukayatanga kumva niko mu Rwanda bimeze na icyo kiriro mu kiswa bimeze kuri baya abaturage kuri kiriya kitu ariko hari n'ikindi kiciro tumaze kubona cy'abantu 16% amafaranga binjiza mu mwaka adashobora kugura imva yo gushyingura umuntu wabo ibyo bintu wabisobanura gute nimujye mumbwira ikindi ntari rubengera ko barabaca ibihumbi 40 kumva kujya gushyingura umuntu 40 bo bakavuga bati rekada imva yagombye nibura kuba 1,000 cyangwa 2,000 ayo niyo maximum bavuga bati ayo umuntu yakwihanganira ni 2,000 ntabwo 40 ntawe ushobora kuyabona bo ariko naho tujye mu mibare leta y'u Rwanda iravuga iti muziko mitiwerera amafaranga atatu n'akamadorari atatu mu mwaka 3,000 y'amafaranga y'u Rwanda ariko ayo mafaranga atatu kuko nkunda kubibabwira ntabwo hari abaturage benshi batabasha kwishyurira icyarimwe kubera ko batabasha kwishyura icyarimwe ayo amadorari atatu mu mwaka ubona amafaranga 3,000 kubera ko batabasha kwishyura icyarimwe leta ngo yabahaye shanse yo kujya bayishyura mu byiciro kubera ko batabasha kwishyura icyarimwe amadorari atatu mu mwaka cyerekana ko hari ubukene bukabije iki ni icya mbere none umuntu utabasha kwishyura ayo mafaranga atatu mu mwaka amadorari atatu mu mwaka utabasha kwishyura icyarimwe ukamubwira ngo nayishyure mu byiciro umuntu we azapfa umubwire ngo njya kugura imva y'40 ubwo waba ufite umutwe hazima mujye musobanurira urumva ko ahangaha rero harimo ikibazo gikomeye cyane ubutegetsi bwo mu Rwanda si ukwica abantu gusa kwica abantu kubanyereza kubambura ibyabo kugira ngo gute n'iyi mitegekere imeze gutya inyunyuza abantu yica abantu kubasonga ndetse abantu barashize ukurikije ibi bintu babakorera abantu bararangiye kuko ufata amafaranga umwaka wose amafaranga winjiza umwaka wose agomba kugura imva cyangwa se amafaranga winjiza umwaka wose akaba atabasha kugura imva iyo umuntu witabye imana bumva ko abantu barashize amfite bumva ko ikintu dukeneye mu byumve neza dukeneye ubundi ubutegetsi bundi butekereza ukundi kuko ibi ntabwo ari ibintu biremereye bibaza amashuri menshi kugira ngo byumve ko ibintu ubugome n'ubusambo ni ibintu byo kunyunyuza abantu n'ibintu biteye ubwoba reka rekera ngo bo reka tujye ku ngingo yacu yindi nayo isa n'iyingiyi ni ingingo y'ibyerekeye intoki zitemwa muri Ihuye iyo nkuru yaje iterero bya muziko haje ntekereza ko byavuye ko muziko Ihuye hari Butare baje bakabategeka ngo nibubaka amataje eshatu ngire ngo hariya mu cyarabu bati mwubaka amataje eshatu amaduka agezweho ya mataje eshatu abafite amaduka ni mwanga turabafungira barabafungira kandi kuko hariya mu cyarabu abayizi Butare bose barahazi hahinduka ibihuru mbega ibintu by'ibihuru kwa usanga ya maduka yabaye ibihuru yabaye iki ibigunda umuntu yabyita ko ari ibigunda none ngo ari gushaka kubaka ngo inzu y'ubucuruzi ngo ni centre commerciale ariko murumva bashaka kubaka baribo urumva ko abantu bari benshi bafite ubucuruzi buri wese ku giti cye urumva ko n'abantu bahahaga imiryango tuvuga niba abantu bahacuruzaga ari 80 buri wese ahahira umuryango we baraje bakubise itegeko bati buri wese yubake etaje eshatu mwanga turabafungira abantu birabananiye barabafungiye ndetse abo bantu baravuze bati leta yakoze ikosa ireka tubabye tugacuruza ntibadufungira amaduka habe harahinditse ibihuru twari kunguka tugasorera leta kandi nako tukabona amafaranga wenda yo kuba twakubaka ibyo bintu badusaba none byose byarapfuye noneho igikurikiye ni iki ubungu bagiye kubaka mu centre commerciale ntabwo sinzi neza niba abo bantu ba gakondo bihuye bari bahafite amaduka aribo bazubaka iyo centre commerciale n'abandi bantu bazaza urumva ko abantu barahoze baraza bakubita amategeko barabirukana kubera ko babategetse ibintu batabasha gukora birenze ubushobozi bwabo barabirukana none barahafashe bazaza bahubake n'ibintu bigezweho ariko muri byo urumva ko harimo ikintu cyo guhohotera abantu no kwambura abantu ikintu cyabo kubambura ikintu cyabo ku ngufu ukoresha ingufu mu bintu byose noneho rero tugiye ku kibazo cy'insina kiriya kibazo cyo gutema insina baravuze bati muziko ubwanjye nkeka ko harimo imibare mibi yabaye bakoze yo kujya gukenesha Butare bahavana universite bakavana amashuri yose bakagira gute Butare igahinduka ibihuru kandi nyuma bakaza kubona ko wenda nyuma baje gukora icyo bita hariya muri Nyungwe bagira ahantu hubukera rugendo ori umuntu ajya muri Nyungwe ushobora kuguruka uva Kigali ukanyura igitarama ukanyura Butare ukazagera ku gikorwa cy'ibyose none wagira Butare ugasanga habaye ibihuru ibintu by'ibihuru ibigunda n'iki byose kandi aribo bahije ku bushake none umugera rugendo hari ahantu Butare habaye ikoze ibintu reka tuyo kuhareba bagira ugasanga n'ibihuru ubumva nyine niko batire bati ibintu twakoze n'amafuti reka twongere turebe ukuntu twabibyutse ariko urumva ko nukubaka ibintu wasenye ubwawe bitari ngombwa kubisenya bo noneho rero ubwo Butare ejo bundi bayigira umujyi ngo umwe mu mijyi yunganira Kigali kimwe na Ruhengeri na Gisenyi ndavuga amazina ya kera amazina y'ubu sinzi nuko bayavuga bo none bavuga ati turashaka isuku mu mujyi wa Butare bo bavuga ngo ni Huye bo turashaka isuku mu mujyi wa Butare isuku ni iki bavuze ngo kugira ngo haboneke isuku ngo ni ugutema ibigori ngo ibintu byose bire ibiti ibigori bavuze ngo n'ibigori ibigori bakabitema amasaka ntagomba guhingwa ibigori bigomba guhingwa intoki zigomba gutemwa ngo imiyenzi imihati byose imbingo byose bigomba gutemwa bagashyira hasi ariko urutoki ntabwo ari ibiti bishoboze kurutsa urutoki n'ibiribwa urutoki hari abantu rutunze wenda barihira abana babo amafaranga bakariha inzu bakagira gute bakariha mitiwere bakambara bakabasha kubona ibyo kurya iyo leta ije igatera urutoki rw'umuntu ndabona reka duhere hasi duhere okomanso madabona uko babivuga duhere hasi hari abantu Butare hari abantu bayituye kera ikiri ibihuru noneho bahatuye bahafata amasambu manini kuko kera muzi ko mu Rwanda hose hari iriya Kigali bava ko mucyo hari ibihuru nibwo umuntu yarageze kera akahubaka bwa mbere akaba arafite isambu nini wenda ashobora kuba yihawe na se n'iki byose iyo sambu nini yashobora kubaka inzu isanzwe akagiramo n'urutoki akagira niba abantu yafashe muri za 30 igihe cy'ababirigi akaba afitemo urutoki ahingamo amasaka ahingamo ibishyimbo ahingamo imyumbati ariko anahatuye kimwe n'ahandi hose none hashyize habaye umujyi uwo muntu baje baramutiraje iravubwiye ngo ahantu utuye ni ahantu hagenewe kubakwa ntabwo ugomba gutunga urutoki ntugomba gutunga imyumbati ntugomba gutunga amasaka nako ntugomba guhinga amasaka ntugomba guhinga ibigori avoka ni ukuzitema kugira ngo umujyi use neza ngo bashake isuku yandi akagamima isuku se ko bavuga ngo ni bavuga ngo imfura ngo inyuze hano yariye iyo suku abantu bashonje n'isuku ubwoko ki abantu babatemere ibitoki nibyo byatunze wenda ni bana bigurishaga bakagaburira abana babo bakagura imyenda bakarihirira amashuri abana babo none uraje urabasenye bisobanuye rero niba umuturage ntakosa afite yahatuye kera muri za 50 muri za 30 kera nta muntu uhari yarafite isambu yakoraga activities z'abahinzi nkuko zari zimeze none umuhaye icyaha umushyizeho icyaha ibintu byose agomba kubitema kugira ngo umujyi wawe use neza none niba uwo muntu yatuye yifashije urutoki rwe ari umutunze n'ayo masaka n'ibyo bigori yahingaga byari umutunze ukaba umuje kubikora uwo muntu ni ukuvuga ngo agiye kujya wowe leta ubwawe leta umuvanye mu cyiciro cy'abantu bifashije uramuteruye umushyize mu cyiciro cy'abakene bagomba gusabiriza mwumve neza uva ko leta aho kugira ngo iteze abantu imbere iharanire icyatuma abantu bazamuka hari abo muri urwo rwego rwo kwirata kugira gute rimwe na rimwe bwo gusoresha no kugira gute hari abantu ifata ikabakorera ibintu bituma basubira mu cyiciro cyo hasi bari bifashije ikaba irabakenesheje kandi bitari ngombwa urumva ari nk'ahandi ari nka leta zifasha abandi ari nka leta zifasha abantu leta zikiriza zifasha abantu urumva ko umuntu umuvanye muri kategori yari yifashije ntawasaba imfashanyo ntawasaba inkunga yitunze atunze nabe ukamushyira muri kategori leta aba ari igomba kumufasha ibyo ntacyo ntabwo ari normali urumva ko abantu barimo gutemera intoki babatemera ibigori babatemera amasaka ngo ntibagomba kubihinga ngo byanduze umujyi ni ukubakenesha bakabashyira muri kategori bagombye kuba batarimo icyo ni ikintu kitumvikana ikindi gifitanye isano n'ibi bintu muzi ko twagiye dusobanura kenshi itegeko ry'ubutaka turabwira tuti ziriya tegeko ry'ubutaka abaturage nibadahaguruka ngo barirwanye rizabakoraho kandi nimukiye kukaniriza buri wese bizamugeraho kuko ibi byo batangiye bararanduriye imyaka y'abantu muri za ngororero nta gikongoro yo za cyagugu ibigori iyo ngiyo mu Bugarama Simbizi na yose abantu bakumva ko biteza abagereho kwa none urabona ni Kigali byarahageze Kigali byarahageze baraza kugira bati itegeko rivuga ngo ahangaha ngo ni igishushanyo mbonera ahangaha hakorwa ibi ahangaha hakorwa ibi ngibi niba utabashe kubikora agenda nahari nibyo bari kubwira abari abaturage bo muri Butare baravuga ngo bati ko mudutuma dute mudutemera intoki mukadusondesha bizagenda bite bati ahangaha mutuye igishushanyo mbonera kerekana yuko ari aho gutura ntabwo ari aho guhinga ntimugomba kuhahinga murumva ko kandi byateye kurya ubutaka rivuga ko ubutaka n'ubwa leta ndabwo ntabwo ari ubwaho ubutaka n'ubwa leta kandi ubwo butaka leta yagutije ugomba kubukoreramo icyo leta igutegetse icyo bwagenewe niko bivuga mu itegeko icyo bwagenewe ubwo rero niba bakubwiye bati angaha naho gutura ntabwo ugomba kuhahinga ubumba ikibazo ntiyateye kurya ubutaka baranababwira ngo hari naho nasomye mu ntuza babwira ngo usho udafite imisoro n'agasuzuguro kenshi cyane abaturage babwiza agasuzuguro kenshi cyane ngo ubona ngo adashobora ngo n'umusoro w'ubutaka adashobora kubona ngo ahangaha ni ahantu hagenewe guturwa ubwo umusoro ni murebure ngo niba ari kunaniye kusorera ubutaka cyangwa se udashobora kubukoreramo icyo leta igutegetse hari uwavuze ngo niba ari ngwanjendera utegeka kariya karere ka Butare ngo umuturage utuye muri Butare ngo afite urutoki afite ibirima ahinga yorora agira ngo ndako ahinga ibyo bigori iki byose intoki n'iki byose ngo ntago bimwungura ngo yagombye n'ahantu ho gutura ngo yagombye kubaka amazu ngo akayakodesha ngo niho harimo inyungu nyinshi ndetse umuturage yanze gukora ikintu kimuzana inyungu ari kubera amafaranga yabonye amafaranga ananirwa kubaka inzu zo gupangisha yarabyanze afite amafaranga no ni ubushobozi bukeya cyangwa se aramurusha ku nimuwe amufitiye nimuha amufitiye urumva ko ahangaha ni ibintu by'agasuzuguro kuvuga ngo izo ntoki muziteme ngo mwubake amazu gukodesha ngo niho muzabona inyungu nyinshi kubera ko ngo ahangaha mutuye ngo niho naho guturira agara guhinga urumva icyo kintu ni amafaranga asaba baneye niba ari abahinzi niba kuri amafaranga bafite kandi ibyo ubabwiriza iyo bagira amafaranga babikoze kera bakaba barubatse amazu gukodesha ntabwo ntibarusha ubwenge gusa havuga ngo ku kijyanye ngo navuga ko ngo naho ngo umuyobozi w'akarere ngo wungirije ngo ushinzwe ubukungu kanamanze ngo yibukije ko leta izana ibikorwa remezo ahantu ariko agaciro k'ubutaka kiyongera bagaragaza ko ibyo bijyana no kubusorera aho nawe yibutsa ko udafite amikoro yabutanga ariko bugakoreshwa icyo bwagenewe kuko ari byo bitanga inyungu urumva ko arabaproposa turaje muri Butare ngo utabasha ndongo Butare ni mu mujyi hari amazi hari umuriro ngo ubutaka bwabo burahenze umusoro urahenze utabasha kubusorera ngo nahave ajye mu giturage aburekera abandi noneho twe muri RDC twavuze iki iki ngibi byibutse ibyo twamye tuvuga muri RDC twarabwiye tuti uriya musoro w'ubutaka muwitondere uriya musoro w'ubutaka uzakoresha no kubera iki muri RDC twavuga dufite impungenge ko uyu musoro w'ubutaka ushobora kuzatuma aba intege nkeya adafite ubushobozi bananirwa gusorera ubutaka bwabo noneho bugatezwa cyamunara bukagerwa n'abifite kuko urumva ko iyo ikintu ugomba kugisorera bikakunanira n'ubutaka burimo ugiyemo imyenda leta kandi ugiyemo imyenda leta ibyawe bitezwa cyamunara ni ukuvuga ngo n'ufite ubutaka naba ari umukene wenda ufite ubutaka ufite ahantu wenda hahenze hari mu mujyi bufite agaciro bugakomeye ariko wenda nta mafaranga ufite uri umuhinzi niba ukurenda kubusorera ubwo ugomba kuvamo nibyo bari abayobozi bari kubwira abaturage bo muri Butare bati muvemo mugende mubuha abandi babasha kubusorera mugende ndetse hari ndongo birababwira yuko ibyo twavugaga kera birimo kugenda byigaragaza yuko amaherezo abadafite nakubyara natangiye abadafite amikoro ubutaka bwabo bagomba kubura bukajyanwa n'abifite nacyo giteye impungenge kuri uriya musoro w'ubutaka hari n'ahandi muri iyi nkuru yasohotse vuba aho bavuga bati inkuru y'ibashakira nayo aho bavuga ngo iki bavuga ngo babwira abantu ngo mungu rekanze mbasomere ngo yibukije ko igishushanyo mbonera cy'umugi gihari ndetse n'imikoreshereze y'ubutaka kandi hari gahunda zitandukanye zateguwe zo gukomeza gutunganya ahagenewe guturwa n'ahazakorerwa ibindi bikorwa ku buryo umuntu uzamburwa ubutaka kubera ko atabubyaza umusaruro azahabwa ahandi nyuma igihe yateguye yiteguye kwakoresha ndetse hari n'ahandi yavuze ngo mudumva ko barateganya ko bazambura abantu ubutaka abatazabasha ku ubutaka bwabo abatazabasha kubukoreramo ibyo leta itegeka bazabubambura babuhe abandi bo bakoresha muza azamburwa bakoresha azamburwa kubera iki kwamburwa biri mu wumva ko akoresha ijambo kwambura ngo bazamburwa ubutaka bwabo kubera iki nabyo biri mu yategeko ry'ubutaka rivuga ko iyo ubutaka ni ubwa leta ubwo baba bamutije iyo udakoreshejemo icyo utabukoresha icyo leta igutegetse cyangwa icyo bwagenewe barabukwambura bo noneho hari ahandi yavuze ngo yagiye inama abakomeza kwizirika mu mujyi wa Huye mwumve agasuzuguro ngo yagiriye inama abakomeza kwizirika mu mujyi wa Huye kandi batahashoboye bagashaka kuhakorera ubuhinzi abibutsa ko ngo 86% kugera by'akarere kose ari icyaro ngo bityo ko bajya kubukorera bisanzuye ndo kuvuga ngo agasuzuguro gakomeye cyane ngo abakenekwa nuvuga ngo abantu bashaka kwizirika mu mujyi wa Butare kandi nta mikoro bafite ngo batahashoboye ngo bashaka kuhakorera ubuhinzi ngo bagombye kumva ko bidashoboka gukora ubuhinzi ngo bakava bakajya mu cyaro kuko ngo akarere ni kanini cyane ngo arahandi bagombe kure y'umujyi cyane umujyi bakawuhunga bakawurekera abawushoboye ngo batashoboye abahinzirika kandi batahashoboye bagombye kuhava bakagenda kubirukana mu mujyi kwa ariko igihe kibazo mfite abo bantu avuga ngo abizirika mu mujyi uwo muntu yaje mu mujyi rya Redabor umuntu uriya mukuru w'akarere ubwira abantu kuriya umujyi awugeze mu ryari yirye nje kibazo gifite hariya mujyi hari abantu bahageze umwami rudahigwa gihari igihe cy'umwami bakabari bari muri Butare bakihita Astrida cyo gihari bihuru bakabari bahatuye wende uyu nguyu ubuyobozi ashobora kuba avutse ejo bundi none araza kubwira abantu batuye mujyi wa Butare ku gihe cyakera cy'abakoroni n'igihe cy'abami ngo ni bahunga umujyi ku kibago no kuhunga se yahunze ko ari bamutanze akisaga suzuguru ibi ni biki umuntu agusanga iwawe akaza kugwa amabwiriza kwirukana mu gihugu cyawe mu isambu yawe ahantu watuye kuva kera atanavuka ibintu bizagarukira hehe njye mutubwiye umuntu nkuko nababwiye ngitangira harimo abantu bahageze kera bakiri ibihuru mu gihe cy'abakoroni mu gihe cy'abami barahatura bafite amasambu icyo gihe amasambu hari hakiri ibihuru bafata amasambu manini barayahinga none umuntu araje guteza ubundi araje agize umujyi wo Butare ngo abaye mu gitangaza sinzi icyo bamugize ati abashaka kwizirika mu mujyi wo Butare batahashoboye bakahahinga abahinga nuko bafite amasambu kandi bafite uko bayabonye ngo bagomba guhunga umujyi bakagenda bakajya mu cyaro amasambu yabo ubutaka bwabo bakabusigira abandi kwa abandi bishoboye ibi bintu n'agasuzuguro gakomeye cyane njye mbona ibintu rwose bigomba guhinduka abanyarwanda bagomba guhaguruka iki kibazo bakareba uko cyakemuka ibi bintu kugira ngo abantu baze umuntu araje ntuziyaturumbutse araje ibintu wikoreye isambu yawe usaze muhawe n'abasokuru n'iki byose cyangwa guze n'amafaranga kuva kera ubikoramo ibikorwa ngo hunga ngo umujyi uraje ngo hunga ugende ni ibintu bitoroshye Cedric Ntwari ibi bintu birababaje ariko nawe ufite komantere wayitangaho ariko nyine ni ibintu biteye emosiyo nyinshi cyane ijambo ni ryawe Cedric
murakoze cyane ikintu nabwira abavandimwe bacu niko ubuhinzi n'ubworozi ari cyo kintu cya mbere tugomba gushyira imbere mu kintu cya ekonomi rero kubona bajya ahantu mu turere tumwe bakavuga ngo ahangaha ntabwo mushobora gukora ibingibi ahangaha ntabwo mushobora gukora ibingibi kandi niba hariho umuntu yabaga ni leta n'igihe kimuhe basi bababwiye ngo ntabwo mushobora gukomeza guhinga ibingibi ariko leta ikamuha amafaranga ikamuha ngo uzagende kubikora ahangaha niko turi kumwe ari byiza niko turi kumwe igihugu cya kunguka ariko nabyamye nababwiraga ni politiki yo gutakurwa yo gutaka politiki yo kwireka neza imbere y'abazungu ariko atari politiki utizwe mu Rwanda n'abanyarwanda niyo mpamvu ibi byose nakubishora kuvanisha cyane kandi wi abanyarwanda abantu bajya batuvuga ngo uyu muri Afrika ari abantu iyo umuntu ashatse kubabwira ko Afrika iri inyuma kandi ariko nagushaka gukora nagushareba Amerika n'u Rwanda ngushaka gukora comparison kuko Amerika ni igihugu gikize u Rwanda ni ikigo cyo muri Afrika ibihugu bikenyeye niko bimeze ariko rero u Rwanda rumaze imyaka 60 rwaravuye rwagize kuri independence Kagome yari yatubwiye muri za 2000 hari amafoto bajya kubereka ngo u Rwanda ruzaba rusaho gutya muri 2020 muri 2020 aya kwitsa amafoto ateye ubwoba bavuga ngo ni Singapore ya Afurika ubu tugize muri tugiye no kuvuga mu mwaka mushya muhire tugeze muri 2022 ariko mu Rwanda aracyari ubukene ahantu henshi n'amashanyarazi ahantu henshi n'amazi hiruka hari asukuye bibereka ko politike ya FPR yari politike mu kuri ntabwo ari politike ihari ngo ishingiye guteza abanyarwanda imbere ntabwo dukeneye dukeneye ibigo tubiveho reka ikintu cya mbere kikira igihugu aho hari amategeko ayobora ibintu byose ko iyo igihugu gishinzwe ku mategeko ntabwo leta ishobora kuza ngo ibwire abaturage ngo ntabwo mushobora guhinga ibitoki byanyu uko bigenze gutyo wowe wagenda ukariga leta nk'ikigo cya Amerika mu gihugu cya Amerika tubamo rwibeshye mu bihugu by'u Faransa ibihugu by'Ubwongereza bakibeshya leta ikavuga ngo ngo ntabwo ibura kuyishobora gukora ibindi abantu bayirega kandi bakayitsinda mu mateka kandi bakayitsinda imbere y'ubutabera ku butabera burigenga ibyo ngibyo hari ibintu by'ibanze dukeneye ni ngibyo ngibyo ko tugize amakoperative ukuntu abanyarwanda bayinjiramo bayinjiramo leta ibabwira ngo bayinjiremo ariko kubayiramo mukuru y'amafaranga agenda abantu akibaza aho amafaranga agiye ntibazajya abaturage noneho bakavuga ngo kati ibingibi kati ibingibi ntibakubwire n'impamvu ubikate ubundi koperative uko yagombye kubiyi koperative uko yagombye kuba ari ikintu leta ari ikintu kibuwe n'abaturage ntabwo yagombye kuba ari iyobowe na leta urumva noneho abaturage niho bagombye kuvuga ngo akenshi turifuza abayobozi abo ngabo n'abandi uburyo yagombye kuba ari n'abantu bayoboye koperative ibintu byose ni impamvu ufite ariko kugenda neza ni kubera ko dufite ubutegetsi bwa Kagome ufite ayo mafaranga yose ngo ni muhi impamvu bashyira amafaranga muri arsenal barifuza ni ukuri impamvu bavuga ngo mukate ibingibi nimwereke ntabwo bifuza ko isi ibona ukuntu ibabona Kagome arifuza ko muri convention center muri aha ngaha arifuza ko abanyarwanda bava mu gihugu akayereka u Rwanda rutagira n'umuntu umwe ngo u Rwanda rusa neza u Rwanda rutagira abanyarwanda nirwo u Rwanda yifuza u Rwanda rutagira abanyarwanda ariko ngo tubihindure niko dukeneye buri nyarwanda politiki itandukanye ibyo dukeneye ni politiki izajya ifasha buri munyarwanda abahinzi n'aborozi politike y'uko leta ariyo yagombye kubaha amafaranga ikabareka bagakora ibyo bagomba gukora ubwo umuhinzi n'umworozi abazi icyo akeneye gukora ngo ashobore guhinga byinshi ashobore korora byinshi noneho na porogaramu za leta zakomeje gukora ubushakashatsi binyuze muri za minisiteri zitandukanye yaba ari minisiteri y'uburezi n'ubirebanye na za universite n'ibiki byose kakubikuwa za diversite zikora ushakashati nibindi nibyo ngibyo ariko no gukora nibindi yugo umuntu akambi ko turi kugwana n'abaganze nibindi bigo byose bombi gufungura imipaka kora nabo bavandimwe tukareba ukuntu twakorana nabo ngo ikintu cy'ubuhinzi n'ubworo aba ari iki kintu dusangiye nabo baturanye bacu sibyo kaza ko muri sura community kuba hari politiki y'ubuhinzi n'ubworozi ku buryo abantu bacu bashobora kujya bagurisha ibintu ku buryo buri international ariko atari ko babigurisha amakoperative ayobowe n'abantu bamwe bayoboye ubutegetsi ku buryo batabwira abaturage n'amakoperative yagombye kuba ayobowe n'abaturage noneho akagenda noneho leta ikabafasha ikavuga ngo oke aya makoperative ayobowe n'abaturage ikatuyabafasha tuyajyanye angaha n'ahandi ku masoko muri Afurika cyangwa se mu Burayi n'ahandi hose ubu ngubu ikintu cy'icyayi n'ikawa tugomba kubigika tugomba kureka mu bintu by'inganda kandi bimaze imyaka nyinshi cyane mbere bibabwira abanyarwanda ariko ibyo ngibyo ntabwo bishoboka ubu ngubu kuko ubu ngubu dufite politiki y'abantu bumva ko bagomba kwiyereka neza imbere y'abazungu basha kwiyereka neza kibaza impamvu ariko kubera ko abazungu aribo babagaburira ubu ngubu icyo twebwe dushaka kugomba gushaka ni gushyiraho repubulika nyayo ikorera abaturage niyo repubulika politiki y'ubutaka umunyarwanda ufite uburenganzira ku butaka bwe ikindi leta niba hari na politiki igomba gushyiraho y'ubutaka ku buryo ushobora kugera ahantu aho u Rwanda rushobora kwigaburira niba u Rwanda rugomba kwigaburira bivuga ko leta ishobora kuvuga ngo abaturage bangaha nk'abibutare ahangaho nuko nk'uko umuyobozi yabitubwiraga leta niba bahinga ibintu niba ari ibitoki niba ari ibiti ibyo ngibyo leta yagomba kubireba ikavuga ngo oke twebwe ntabwo tugiye gufata amafaranga twishyure abakinnyi b'umupira w'abazungu wa Arsenal tugiye gufata ayo mafaranga tugiye kwagurira amamashini ibyo tushaka gukora noneho twese tugiye no kubashyira hagati n'abantu bakora abantu b'abazungu cyangwa abashinwa cyangwa se b'abanyafurika bari mu masoko mpuzamahanga ibyo mwebwe muri guhinga cyangwa se ibyo muri gukora noneho leta gusa twese dufite umusoro kandi byose birashoboka iyo buri munyarwanda adafite na konti muri banki ntabwo bishoboka niyo mpamvu tukakiriye amakonti muri banki hakiri ibi bihinzi ariko icyambere niko hakiri amategeko y'ibanze amategeko shinga arinda buri muturage kandi aho leta nayo ikari hejuru y'amategeko aho umuntu ashobora gutangira ikintu cyose yifuza adafite ubwoba ko leta ishaka kukimwiba kandi we nta buryo afite yo kwirinda ubundi amategeko yagombye kuba akomeye ku buryo na leta ikugiriye nawe ushobora kuyireka ukayitsinda aho ntituhagere ibindi dushobora kuzabiganira ariko kuva twagera aho ngaho ni ukuri ntaho twari twagera niyo mpamvu tugomba gutekereza iyo politiki y'amakoperative ariko wagera muri politiki y'amakoperative utari watekereza amakoperative arahari mu Rwanda bizi ariko mukuru amakoperative iyo yagiye akagurisha ibintu nta kuntu abaturage bamenya ayo yakoreye noneho abo baturage basaba amafaranga ntabwo babariha noneho hari n'ibyo ngibyo umuyobozi w'ikiganiro yavuze nabyo birumvikana bagenda bakavuga abantu ngo mukate ibi ngibi mukate ibi ngibi ariko abaturage ntabwo bashobora kuregera kuko nta mategeko ahari rero tukiri ikintu cyanze kuko dukeneye amategeko agenga ubuzima bw'igihugu rero tubikora byose ibindi bizaza nyuma byose rero tumenye icyo tugomba gukora ikintu cya mbere niyo mpamvu dukeneye demokarasi mu gihugu niyo mpamvu ngenda mbwira abanyarwanda bose batwumva ndabwira abanyarwanda bose batwumva baba bari muri opozisiyo baba bari muri guverinoma baba bari muri ntabwo buriya ubu kagome ashobora kuzasimburwa n'umukobwa we n'umuhungu we n'andi birakomeza cyose zigiye gukomeza gutyo urwa gasabo tukugiye gukomeza turi igihugu cy'abakene ubu ngubu nta sikizi dufite tuba turi 97 na 60 nari kubyumva nari kuvuga ngo waba ngaba abanyarwanda tugihugu cyayobowe n'abazungu cyangwa kiyobowe n'abazungu igihugu yakoreye independance oya sikizi zigifite ko abakoreya yari igihugu gikenye ari cyavuye mu kenya rero sinzi icyo twose turi kuvuga reka tugomba gutekereza ku ubuntu twashyira uko kibara mu kenya aho tugomba kurenga generasiyo yacu ifite imyaka 63 nifuza ko u Rwanda muri generasiyo irimo imyaka 70 urwo zaba igihugu kandi birashoboka kubera iki kubera ko abanyarwanda dutekereje turetse kwisuzugura turetse kandi twisuzugura iyo twemeye ko umuntu umwe agomba kutuyobora ariwe nk'imana ariwe utwumvira ibibi tugomba kuzana demokarasi n'amategeko nshinga noneho tukagira politike iduteza imbere tutagira amategeko ari hejuru ya buri muntu wese na leta icyo gihe cya mbere gituma kidutsinda ikintu kigomba kugishyiraho ikindi tugomba kugira politiki y'ubutaka yemerera buri muntu ko yaba afite ubutaka akaba yabuha abana be n'abuzukuru be n'ibyo byose ikindi abashoramari nabo tugomba kubashyigikira bari abashoramari bari mu Rwanda n'abandi bari hanze y'igihugu tureta yagombye gushyiraho politike yo kubafasha gushaka amasoko yo gushora n'ayo ma businesses noneho igihe tubikoze ubukene bwagabanuka noneho ibindi byose ntari turi kumva ngo ibyo gukata ibingibi n'ibyo gukata tugomba kureka kwiyereka abazungu cyane ugiye ushaka kuba beza ku bazungu tuba kuba beza ku banyarwanda ni iziya politiki dushobora gukora zateza imbere abanyarwanda ubungubu biragoye cyane kuvuga ngo iyi politiki ntabwo tuyemeye akagome kuko mukuri kagome ntabwo yitaye ku banyarwanda na politiki ifitiye abanyarwanda ikimenyamenya ni uko cyagiye cya kovide yakoze muzarebe ntabwo yakoze video yereka avuga mu cyongereza ukuntu abantu bagombye kwiyoza mu ntoki n'imibiri yose bagomba kumwe barwara kovide wowe n'umukobwa babikora mu cyongereza ariko ngo biyigize babikora mu kinyarwanda biragaragara icyo nzi kubabwira abanyarwanda ni politiki dukeneye mu gihugu cyacu gutera imbere urakoze
Cedric reka kuri iyi ngingo ya ibyerekeye gutema intoki mu mujyi wa Butare nakoresheje inkuru hari inkuru imwe yitwa ngo ni umurava rwayo ku itariki ya 3/9/2020 inkuru yitwa ngo ikibazo cy'itemwa ry'insina mu mujyi wa Huye ngo himakazwe isuku kihariye umwanya mu kiganiro n'abanyamakuru nande uwo mu yitwa ngo Sebutege ngo yitwa Meya Sebutege w'akarere ka Butare ne ka Huye ngo Meya Sebutege Ange niwe urimo kubwira abaturage ngo nibahunge umujyi ngo batabashije kubamo bakene batanga ubutaka bwabo bagende bo noneho indi nkuru twasomye iyo yasohotse uyu munsi yitwa ngo hasobanuwe icyagabanyije umuvuduko wo gutema insina z'abaturage mu mujyi wa Huye bakaba bavuga ko nyine ngo abaturage bashobora kuba barinubiye n'iki byose ariko gahunda yo irahari noneho reka mbasomere komantere kuri iyi nkuru yasohotse uyu munsi iyi nkuru ivuga ngo hasobanuwe niyo mu gihe ko ivuga ngo hasobanuwe icyagabanyije umuvuduko wo gutema insina z'abaturage mu mujyi wa Huye reka mbasomere komantere abaturage banditse kuri iyi nkuru abaturage bo mu Rwanda n'abandi hose abanyarwanda hari uwanditse ngo witwa Luc yanditse ngo ubuhinzi bwo mu mujyi bubaho ariko ntago umujyi bivuga beton ibyuma gusa na kaburimbo umwuka mwiza urakenewe ukomoka ku bihingwa please mureke abaturage babeho icyo aha ngaha uyu muntu anyibukije inkuru muzi neza ko mu miji ikomeye cyane yo ikintu kigezweho hari abashitirite basigaye bubaka inzu bakazubaka ku buryo umuntu ashobora guhinga kuri balkon cyangwa hejuru y'inzu ugahinga imboga amatomate n'ibiki byose bega guhinga ahubwo mu mugi ni ikintu urebye mu miji agglomeration zikomeye cyane ni ikintu kigezweho cyane ku buryo abantu nyine babona ibiti ibyatsi vert ibintu biri vert green mu mugi bamwe bakaba babibyaza umusaruro ibyo byatsi bikabyara n'imbuto abantu bagahinga bakihingira inyanya za paprika mu hejuru y'inzu cyangwa se kuri bariko kuma ibyo ni ibintu bigezwe mu bindi bihugu ariko umva ko mu mugi hodeja mu mugi mu Rwanda ababikora barimo kubatemera insina bakamatemera imyaka noneho reka tukomeze turebe ikindi kintu umuntu yavuze harundi wavuze witwa Muhimu One harwanditse ngo minsi yavuba hose harajya insina ibiboko n'ibyatsi n'ibikoko n'ibyatsi birisha mwe mutema imyaka ibatunze mugiye kubisa kamerano yisubize ibiki undi yanditse ngo umuntu buke guteranya umurengwe guteranya no kutamenya umusonga wabayoborwa ngo mutahe undi yanditse utwerike yanditse ngo ubwo ni ubukunguzi hakurya kanyeru micombe abarabo bamubeshye ngo nateme insina muzabaze neza imyaka yamukurikiye nta gihingwa gihuza abanyarwanda cyangwa kuko bavuga ngo insina ngo ni umwanda n'amasaka ngo ni umwanda muzi ko amasaka bayaciye nta gihingwa gihuza abanyarwanda cyabaye umwanda nta gihingwa cy'amateka nyarwanda umwanda gusa mbona ari byo mwishakira amasaka yemewe insina zemewe agahugu katagira umuco karacika inkunguzi irisema undi yanditse muzabaze neza micombero abara bamubeshye bombo ibyo ngibyo ngo insina iri mu bihingwa bibumbatiye umuco nyarwanda agahugu katagira umuco karacika bombo undi yanditse ngo hanyuma izo mwatemye bizagenda bite kuko ahangaho bavuga ngo babaye bahagaritse gutema insina undati none ati sa hanyuma se izo mwatemye bizagenda bite muba mushobora mu manza no kuyangisha abaturage undi yanditse ngo abagome baragwira gutema imyaka n'ubukunguzi undi yanditse ngo insina ngo zabaye umwanda undi yanditse ngo noneho bahisemo kugendera ku bitekerezo by'abaturage ubundi se bagendera ku byandi tureke kwivamo naharu wavuze ngo babaye baretse gutema insina kubera ko abaturage benshi bagiye bitotomba n'iki byose ngo babihagarire umuvuduko ariko ntabwo babihagaritse burundu basanga nkaho bashyizemo akantu k'akaruhuko ka pause ariko bizakomeza ngo kubera ko ngo abaturage bitotombye uyu nguyu yarabaza ati rero atese ko ati noneho mwagendeye ku bitekerezo by'abaturage ati ubundi muzitema mwari mwagendeye ku bitekerezo by'abandi undi yanditse ngo ibyo mwaranduye n'ibyo mwatemye byose kwari ukugira ngo mubone ubutaka bwo gukoramo imishinga ifitiye akamaro ibikomerezwa biyoboye u Rwanda ndetse no gutindahaza abo mutibonamo iyo nkuru reka tuyirangiriza ahangaha inkuru za nyuma eshatu nababwiraga ni informasiyo ntabwo ari inkuru zigomba komantere ni aho ikinyamakuru cya leta cyemezaga ko ngo ibiciro ko izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bicuruzwa bifitanye isano n'ifungwa ry'imipaka ngo iryo fungwa ry'imipaka ngo ryatumye ibicuruzwa bimwe bitinjizwa ababifite mu gihugu bakabihenda ku rundi ruhande ngo hakaba hari ibicuruzwa bitakiboneka ku bwinshi ku isoko ryo mu Rwanda ibice bihakorerwa nabyo bigahenda ku kibazo cy'igiciro cy'amavuta guteka ngo yatumbagiye igiciro cyatumbagiye kimwe n'ibindi biribwa hari abaproposa ko leta yagombye kugabanya imisoro ku biribwa kugira ngo abafite ubushobozi bukeya babashe kubyigondera ibi byose leta bigaragara ko leta ibifitemo uruhare ari imisoro yo kubiribwa bituwe bihenda ikanabisoresha bigatumbagira kurushaho ari no gufunga imipaka murumva ko ibi byose birabazwa leta kandi byatumye ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bicuruzwa bitumbagira. Ubu mbere ndi leta rero na makosa yayo. Ikindi ndi nkuru naho Minisante yavuze ngo yatanze amabwiriza yo kwirinda COVID mu mashuri, amashuri amaze gutangira. Ahangaha munakaba yakwibutsa ko bavuga ko bubatse ibyumba ngo 2022, ariko iyo ubisesenguye ubona ko kubyubaka huti bavuga ngo babikoze mu mezi atandatu, byo harimo n'ibitaruzura ariko ntabwo bajya babivuga. Harimo ibyumba bitaruzura bakavuga ngo habuze ibikoresho, n'ubucucike bavuga ngo babyubatse kugira ngo ubucucike bugabanuke. N'ubu ngubu nta mibare igaragara itangwa na leta yerekana ubucucike mu mashuri uko buhagaze, ariko ibyo byumba kugira ngo babyubake mu mezi atandatu muri 2020 byatewe na COVID, kubera ko bagize isoni cyangwa se ni kimwaro gikomeye cyane kubona ishyaka rifata ubutegetsi mu myaka 2026 bakaba batarigeze bubaka ishuri na rimwe. Noneho icyorezo cyatera abana bakaba bafite abana 80 mu ishuri, abana 100 mu ishuri, kandi abana bagomba guhana intera ya metero imwe n'igice n'ikibyo. Zuko ni ikibazo gikomeye cyane ubuhuye nacyo, ariko kigutamaza kikagushyira hanze kikerekana ko ntacyo wakoze. Kuvuga ngo ufite abana 80 mu ishuri kandi na mu ishuri agomba kujyamo abana 25 kubera COVID ugomba guhana intera, ariko mu Rwanda hose abana ufite abana barenga 80 mu ishuri, urumva ni ikibazo. Niyo mpamvu rero bagize bakubaka abana ndetse bagatinda kujya mu mashuri bagahira imuhira, bavuga ngo baracyategereje kubaka amashuri kwari kugira ngo bavuga bati ubucucike bwaragabanutse noneho abana bashobora guhana intera kubera COVID 19. Ariko iyo Minisante ivuga ngo amabwiriza arakomeye, kubera ko abana niba byuba byaranuzuye, usiye ko batanaduha ubucucike akitwira uko bimeze uko buhagaze, niba amashuri yose yaranuzuye ntabwo twe tubizi. Ariko ikibazo cyo guhana intera wenda gishobora gukemuka mu mashuri kubera ko niyubatse, ariko muri refegitwari ntabwo bigeze ba amarefegitwari, abana barira abana biga barara muri za interina, ntabwo bigeze bakemura icyo kibazo. Urumva ko muri refegitwari icyo kibazo kizaguma cyane cyane, ariko muri dorutwari abana nta dorutwari nimwe bigeze bubaka. Urumva ko uko babyiganaga mbere ya COVID nuko niko bakibyigana, kandi COVID tubyumvikaneho COVID ntago yandurira mu ishuri gusa, abana bigira mu ishuri aho abana biceye no mu refegitwari irandura, naho barara irandura kuko barara bagerekeranye nabo bazayandura. Kandi nta cyakemu ikibazo cy'amadorotwari abana barandikiza gikemurwa, baracyagerekeranye kandi no kwikemura biragoye, kubera ko kugira abana ngo bamwe kugira ngo ubucucike bugabanuke ngo bamwe musinzire abandi muhagarare ngo mujye mugira ibihe mu gusinzira ntabwo bishoboka. Urumva rero ko hariya iyo bavuze ngo nibababwira ngo bubatse amashuri ngo kugira ngo bakemure ikibazo cy'ubucucike, uzababwiye se no muri refegitwari se mwaragikemuye, no muri dorutwari se mwaragikemuye, aho ngaho tuzareba icyo badusubiza. Ikindi umuntu yavuga ni ahantu bavuga ngo bagitifu ngo mu Rutsiro bagitifu bahawe kompyuta za mudasobwa ngo bizatuma batanga serivisi nziza baziha abaturage. Umuntu akibaza serivisi nziza zitangwa na kompyuta cyangwa zitangwa n'abantu, kuko hari ahantu babuze abantu, tubwe ingero nkeya, hari ahantu usanga babuje abantu gusa ngo umuntu bamujigirije bamubuje kubaka, uwatanze ruswa bamwemereye kubaka, utayitanze bamubuje kubaka. None se kompyuta izazikemura icyo kibazo? Ikibazo kiburwa n'abantu, ntabwo ari zahimuye icyo kibazo. Niba hari abantu bashimutse twabasengero, ntabwo kompyuta ariyo izaza ngo yerekane aho abantu babashyize cyangwa izabuza leta gushimuta abantu ngo kuko kompyuta zihari. Niba hari ikibazo cy'abantu bimurwa batahawe ingurane, ntabwo ari kompyuta izagikemura. Birumvikana ko nabyo barenganya abantu muri banyeye babajugunya hanze bakabambura ibyabo bakagira gute? Umujyi wa Kigali hari kompyuta ziruzuye, abantu bateye umujyi wa Kigali ni abanyabwenge bose buri wese afite kompyuta, ariko ntibyabuje kurenganya abantu muri banyahe. Urumva kompyuta ntacyo bivuze, ni ukubeshya abaturage ngo serivisi zaba nziza kubera ko kompyuta zaboneze. Kompyuta nako serivisi nziza zitangwa n'abantu, ntabwo zitangwa na kompyuta. Kandi kompyuta sizo zikoresha abantu bakoreshwa na kompyuta. N'iriya mibare y'urwa tekinika muri za RGB muri za NISR nayo hose mu gihugu rwa tekinika babeshya imibare itarabayeho, bayitekinika bakoresheje kompyuta. Urumva rero ntabwo kuvuga ngo ufite kompyuta ntabwo bivuga ko uzatanga serivisi nziza, ahubwo kompyuta ishobora no gufata kugufasha gutekinika imibare mibi cyane. Urumva rero nibabanze bige gutanga serivisi nziza, bayiha abantu kurenganya abantu be guhotera abantu be kwambura abantu be kwica abantu be kuburirwa irengero abantu babe batekanye nta muntu urengana nta muntu uhohoterwa ubundi computer nta atari byo ngibi computer nayo ntakizakimura ibyo ni ibintu bikorwa n'abantu nta bibeshya abantu ngo computer ngo zagukemura ibibazo zakemura ibihe ko ibibazo bikemurwa n'abantu ibyo abantu bishe computer ntabwo zabikemura ubumva rero ni ikinyoma gikomeye cyane wagira ngo computer izaza kudukemurira bari abantu barengana mu nkiko bashinja ibinyoma bakagenda bakabafunga bakabaheza mu bihome babacira imanza zitabaho babahanisha amategeko atarigeze abaho abandi batanga bashinja ibinyoma ari bube mu nkiko baza gushinja umuntu ibintu bitabayeho bamwe akanivuguruza usanga ari akavuyo abacamanza bafite amakompyuta bashinja cyaha bose ntabwo udafite kompyuta ariko ntibibabuza kurenganya abantu babahohotera babashinja ibyaha batakoze ubuhamya budakwiye bakabwakira bakagira gute bakarenganya abantu urumva rero ko kubwira ngo abayobozi babonye kompyuta ngo bazatanga serivisi nziza nicyo ni ikinyoma gikomeye cyane bagombye kubeshya serivisi nziza zitangwa n'abantu n'ahataba kompyuta hari abantu beza bashobora gutanga serivisi nziza banandikisha ikaramu y'igiti ku rupapuro bashobora gutanga serivisi nziza abaturage bakishima bagakunda ubuyobozi ntihagire umuntu urengana kandi hari kompyuta bakarenganya abantu reka ndekere aho ngaho Cedric turarangije ubwo niba ari igitekerezo usigaranye abaganga tukarangiza izo jambo ryawe Cedric
murakoze muyobozi w'ikiganiro icyo dukeneye murakoze kuvuga ikintu cya kompyuta ibyo dukeneye ntabwo ari kompyuta mu Rwanda mu kuri urebye mu bintu bituma u Rwanda rubura za devize cyangwa ikintu gituma u Rwanda rukina niko dufite igihombo gikomeye cyane urebanye na rusengero cyangwa se mu yandi magambo ibigurishwa bivuye mu Rwanda ni bikeya cyane kurusha ibyo abanyamahanga baza bagurisha mu Rwanda yaba ari imiti yaba ari ibiryo ubungubu u Rwanda rwihagije mu biryo ibiryo byinshi biva mu mahanga byose n'igikwasi ntabwo gikorwa mu Rwanda byose bikorwa hanze na shingo iriya kintu kimwe gikorwa mu Rwanda ibyo byose rero bituma ariho igihugu cyacu kena ariko hari n'ikindi muzi bamwe muribyibuka one computer per child ubuyobozi b'ikiganiro wa computer per child murayibuka abanyarwanda baryibuka aho babwiraga buri munyarwanda w'umubyeyi bagure one computer ku mwana yagura iyi computer ntimara iminsi ibiri ikahita ipfa kure ibyo murikumva ari byo dukeneye mu gihugu cyacu ikintu n'abantu bose kaminuza number one dukeneye gukora ikintu aho buri munyarwanda ashobora kubona iki niko tugomba gushyira igihugu aya mamiliyoni n'amamiliyoni bashyira muri arisenali n'ahandi hose bakagome bashobora n'umuryango we bashobora kwidagadura tugomba kuyafata tukayashyira mu kubaka inganda mu Rwanda cyangwa se mu bihugu tutanye nabyo nicyo tuzakora ngo tugigurishe abatanzaniya tugigurishe abaganda tugigurishe abarundi tugigurishe abakongomani ariko tuzinabagurishe ko tugomba kubana neza nabo by the way ibyo bintu byose tubikora ibintu by'amakompyuta nabo ibyo dukeneye inganda maze imyaka mbi bibabwira ntabwo bishoboka ubungubu tudafite kuko nabibwiraga kare iyo kompyuta ni ukuri harimo ibintu bya statistike ariko statistike n'ubundi uri no kubeshya ufite urayikeneye ni imitako ni bya bindi nababwiraga ntacyo bimariye umunyarwanda twiteze ngo tuyivanaho turi ubu ngubu birasaba ko buri munyarwanda uri muri opozisiyo uri hanze y'igihugu uri mu gihugu uri muri FPR utari muri FPR bikiraje ibi ngibi tuyivaneho gikenewe ku mwanya wacu ngo duhindure politiki yacu kujya muri IT nacyo bimaze udafite inganda nako wava mukuri na hanu bizi njabaho aho umuntu avanga ngo muri service economy na ninga dafite ubundi twagombye gukora export kuri igihugu cyakira kana ku gihugu cyacu cyakira ibihugu bya tuturanye nabyo bikenye biri mu ntambara nago bishoka rero yuko Kagame agenda akarukoze tuvuge uri kugurisha uri ufite igihugu ex ukari u Rwanda uri kugurisha inkweto mu bihugu tuturanye nabyo bya bizababwiraga by'inganda sibyo igiciro k'ifaranga yawe agaciro kazamuka none kakazamuka ku buryo n'agaciro ibyo uri kugurisha bikazamuka ku buryo nabo uri kubigurisha bakene nyine noneho nabo bakabirako nabo bakenye urugero ariko barabiri bakava batagishoboye kubigura noneho bakareka kubigura ikonomi yawe ikongera ikamanuka hasi bivuga ko nawe igihugu cyawe gishobora kubaho neza ubanye nabi n'ibihugu nabyo bikenye ibya bintu byinababwiraga kubana nabi n'ibindi bihugu tuzanye nabyo ntabwo bishoboka umubano mwiza n'ibihugu tuzanye nabyo tugomba gukorana n'ibindi bihugu guteza imbere u Rwanda ni guteza imbere Tanzania, Ubugande, Congo n'u Burundi ntabwo u Rwanda rushobora gutera imbere ibihugu tuzanye nabyo bibayeho nabi kuko tugomba gushaka ibyo twabwe twabagurisha nabo bakabigura nabo bagashaka ibyo baba batugurisha nabo tugafungura imipaka ariko ibyo byose ntabwo byakorwa baze we tudafite amategeko buri muntu agomba gukurikiza byanze bikunze bivuga ko rero leta ishingiye ku mategeko bigenga ku mategeko ku buryo nta muntu ibyo abantu bose bumva ko bizeye ibyo bari gukora iyo bagiye mu bushoramari ko nta muntu wabagirira nabi ko nta muntu kubera ko ari mu butegetsi cyangwa afite ingufu kubarusha yagira yabakoresha ibintu batifuza cyangwa se ibintu bitakurikije n'amategeko y'ibintu nk'ibyo ngibyo bidahari ntabwo igihugu gishobora gutera imbere niyo mpamvu ikintu kiba hanze ni amategeko ikintu cya kabiri ni gushyiraho politike zikurikira ekonomi mu buryo bugaragara mu buryo nk'ibyo ngibyo bya export nababwiraga ntabwo computer nicyo kintu zikeneye mu Rwanda computer nacyo zishobora kuzigira n'icyo cyose ariko tukeneye ko buri munyarwanda yaba afite akazi naba afite akazi akaba afite amafaranga azagura computer nta muntu uzaba ukeneye kumubwira computer per child nta muntu uzaba ukeneye kumubwira ko buri mwana aba akeneye computer cyangwa se ko abakeneye muri nyakatsi cyangwa se ko aba akeneye ikindi kinini n'ikindi azabitekereza kuri we na umuntu ukeneye kumusomera ibi umuhaye amasomo azabyikoreye ariko ntabwo bishoboka kandi ikibanze ntabwo gishoboka kubera ko dufite umuntu witwa Kagome utuyoboye bivuga ko ikibanze imbere y'iki kibanze ni kuvanaho politike ya FPR tujye gusoza ibyo nababwiraga ko nicyo kintu tugomba kurwanira ni kuvanaho ubutegetsi bwa Kagome tukazana demokarasi mu Rwanda nicyo kintu dukeneye rero icyo kintu kibanze kuko ibyo ngibyo byose turi kuvugana ngo dushobora kubigeraho tudafite amategeko ari arengera buri munyarwanda wese murakoze
Cedric kwaje kuvugana natwe mu kiganiro ndagushimye cyane ngashima Serena na Chantali badufashe kubanga ibyuma n'abanyarwanda bose badukurikiye amagambo urangirijeho ni meza cyane Cedric kubera ko nk'uko ubivuze rwose nta kiri zakorwa buriya butegetsi butavuye kuko buriya butegetsi bufite inenge nyinshi cyane aho ugiye hose ari mu bubanyi n'amahanga ari mu bukungu ari mu ki ibintu byose ari mu n'utu tuntu tworoheje tuba tuvuga two kurenganya abaturage kubambura ibyabo kubashushubikanya kubahutaza kugira gute kutita kubanyunyuza utwabo ndo mubona ko ni ubutegetsi ampete bugomba kubaho muri rusange hakajyaho ubundi abantu bakihuta mbega ko burya butetse bose bicyo buzana ariko nizera ko kuzabona ubutegetsi bubi nka burya bwa FPL bizagorana ni kintu kikonje ko ntetse nka buriya niba ushakisha uruhindu ntabavana kuko burakumeje ni kintu kiri rare ubutetse nka buriya bubi umeze kuriya nimboneka rimwe en fait nimboneka rimwe ariko ubugomba kugenda akazi ubundi ndo nimboneka rimwe mu bubereko ntimuje ngo nimboneka rimwe mu bintu byiza kuko ni ikintu kidakunda kubaho ukuntu ubutetse bubi nka buriya ntibukunda kubaho mubaho gake cyane aho abantu barenganya abandi mu buryo bwo nk'ubuyo twasobanuye bakabarenganya ku mpande zose ku musaruro ikintu cyose musoro musanzu iki donc ahantu hose babarenganya babica bashimuta ngo ibyabo babacecekesha bajya gutugasanga ni ubutegetsi bubi cyane ariko kwitotoma ntabwo bihagize tugomba gufata ingamba zituma tuhindura buriya butegetsi tukabona ubundi butegetsi buzima butekereza abantu bufite ubumuntu kuko buriya butegetsi nta bumuntu bufite en fait nta bumuntu bufite reka ndekere aho ngaho mwese mwadukurikiye turabashimye kandi turabakunda cyane kuri radio itahuka imana ibane namwe
Mbukamba tutamalizi misakura nirugwa misaru sarika manye jimba Numuhungu wale nisuhuri kwa nyarwanda Mamburi imana mjutsugu kombe Ni mpamo imana ndawarahi kwamba tutabarize imisakura ndi rwa bitari usereka abanyigimba ni umuhungu wa Rene Turiro Nyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'imana ndabarahije.